Downloadani tikumvera nyimbo zaba mwamba pa Malawi wanga dot com.
Sindi deranga wapo tindi maziwa alinane pompa ya pa mawa kukacha sindi wala kuyamika poti wandi pamba nita kena kondi pempe handi togulire mutikulangalo koma etinga kale zichepe Zimandi kwa nina puti zake nzukuma yeah. Mutiwe amene ya kusamalira moyo wanga ni Yesu Mutiwe amene ya kuyanganira moyo wanga ni Yesu Chuma kanga kasaka onera kukondwa ena Moyo wangao hama ulonda londa Tono ena Ndabwenzi pa masoko makumbali ndi mikango Kuma Yesu ndibwenzi lokonda Iye yosama ndilola Kutina ndizivutika Andi samalira Ndati Yesu ndibwenzi lokonda Iye yosama ndilola Kutina ndizizumzika Andi samalira Indepena, indepena, indepena Moyo umawawa Inekoma sindiderangawa Indepena, indepena, indepena Moyo umawawa Inekawa nono yeah. Mutiwe, amene ya kusamalira moyo wanga Ni Yesu Mutiwe, amene ya kuyanganira moyo wanga Ndi Yesu Anja wandipata, ana wandipata Nchito wandipata Yesu Zanga siku yenda, moyo wanga bulibeta Ndiga ima ndi Yesu ndi fire, fire, fire Mutiwe Amene ya kusamalira moyo wanga Ni Yesu Mutiwe Amene ya kuyanganira moyo wanga Ni Yesu Mutiwe Amene ya kusamalira moyo wanga Ni Yesu Mutiwe Amene ya kuyanganira moyo wanga Ni Yesu
Download and tikumvera nyimbo zaba mwamba pa malawiwanga.com